Japo sikuwahi kuwa chaguo la wazazi wako, wengi walijua daima nitabaki wako. Dhamira uliapia utovunja upendo wako, kwani kweli ningejua nisingeyadanganya macho. Wala si shangazi dunia, mimi si wa kwanza kupenda. Kuna wengi walipitia, wengine wakafa wakaenda. Wala si shangazi dunia, mimi si wa kwanza kupenda. Kuna wengi walipitia, wengine wakafa wakaenda. Japo hoiwe, 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 japo hoiwe, hoiwe, nitaukaza moyo. Japo hoiwe, 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 japo hoiwe, hoiwe, nitaukaza moyo. Nivizi angalau nyuma ya pazia madharau, si kwamba nakosa wadau, moyo ninashindwa kusahau. Kinachonitesa ni mazoea, ipo siku yatapotea. Mbona si shangazi dunia, mimi si wa kwanza kupenda. Kuna wengi walipitia, wengine wakafa wakaenda. Wala si shangazi dunia, mimi si wa kwanza kupenda. Kuna wengi walipitia, wengine wakafa wakaenda. Japo hoiwe, 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 japo hoiwe, hoiwe, nitaukaza moyo. Japo hoiwe, 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 japo hoiwe, hoiwe, nitaukaza moyo. Kaza moyo. Kisho boy, Jacko Yix.